As an immediate priority, I appeal for a ceasefire to take place for at least 3 days, marking the Eid al-Fitr celebrations.
A jama fanba nin bɛɛ kɔnɔna na musow ani denmisɛnninw de ka ca a la duniɲa keleya tɔnba ka cakɛda min be baara kɛ ka dɛmɛ lase kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ma HCR ni Chad furuba fanga ani dɛmɛkɛla wɛrɛw be baara kan k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ y'asa ka u magoɲɛfɛnw jatew minɛ ne ka u kunbɛliw labɛnw sabati.
We urgently need a humanitarian pause. Score of people who have been killed is high.
HCR ka fɔla kunnafoni siraw fɛ alamisa don mɔgɔ ba tan ka taa se fo mɔgɔ ba mugan jate de ma olu de kunbɛra a mɔgɔ fanbaw bɛɛ donna Asunga mara de kɔnɔ Wudeyi provɛnsi la Chad kunnafoni kotigi so kotigi ani a furuba fanga ka kumalatɛmɛla Aziz Mahamat Sale ka fɔla AFP kunnafoni dilaw ye kabini fitinɛ ɲi daminɛna an bɛ mɔgɔ bayiri ka caaman de kunbɛ dongo don an ka jamana kan ya wa an ye sira fɛnɛ bɔ u ye a ka fɔla a ka ca ni Sudan kɛlɛɲɛbolila 400,000 ɲɔgɔnna ye minnu be Chad jamana kɔrɔya fanfɛlaw la kaban a kura nata nunu ladonniw benana dɔ fara an ka jiginɲɛ musakaw kan a ka fɔ la an be waati min na i ko sisan a kɛlɛɲɛbolila nunu mago be minnu na fɔlɔ o ye nin de ye ji balo dayɔrɔ kɛnɛya ɲuman denmisɛnninw ladonninko ɲumanw ani ka dankarili waleyaw bali musolamɔgɔw ani denmisɛnnamɔgɔw kan HCR ka fɔ la
already precarious could be further pushed to the brink